Obuyiza bwo taata n'ekitiibwa ky'osaanidde obuyimusibwanga leka ebitonde na buli bbanga byonna biyimbe ti Mukama osaana
osaana osaana osaana
Alemu ekitiibwa tukimutise
Mukama namugereka era Katonda waffe
Alemu ekitiibwa tukimutise
osaana osaana osaana
Alemu ekitiibwa tukimutise
Mukama namugereka era Katonda waffe
Alemu ekitiibwa tukimutise
osaana osaana Katonda waffe petukusinza kusitula banyomwa ensibe yazinga komundo wosazaabwe n'obalabya omukisa
towakana
Mukama asobola awonya n'ebigenge tewali bamusinga oyanga bantu atatososola akumanyi natakumanyi omukolera ekuba bwetonya buli muntu alembeka neyeyita omulogo Mukama omuwa senkwekute yucha yange emirimu jange ne famire yange baba iyo wewe Mungu wangu awezi kuniwacha
osaana osaana osaana
Mukama namugereka era Katonda waffe
Alemu ekitiibwa tukimutise
osaana osaana osaana
Alemu ekitiibwa tukimutise
Mukama namugereka era Katonda waffe
Alemu ekitiibwa tukimutise
Aleluya osaana taata oyambye nnyo kubanga bwe mpimapima ddala ye wakye twava abali baagaanwa batamanyiddwanga n'ebika tetuva batusosola ofuna kikumi wabanga nakulwana naye kitaffe kati wakyusa ddadi abali abawenjere sente tuzirina mayumba tuzimbe kitakokoze nga tumanyi Katonda nga werimba obwo bulamu bulina mbuzo kusasula tubaguke tutenda tate linnya lye tumukubira kalulu kuba yavuga
osaana osaana osaana
Alemu ekitiibwa tukimutise
Mukama namugereka era Katonda waffe
Alemu ekitiibwa tukimutise
osaana osaana osaana
Alemu ekitiibwa tukimutise
Mukama namugereka era Katonda waffe
Alemu ekitiibwa tukimutise
Think of the Christ Jesus, how the man to die if him ya sinna. Me go straight down to my knees, the enemies a simple prayer for giving me a honor. Yakuba ko Yesu na belezo mukono zebu imba muchinyanga nemeleta. Yanzi jako nevizibu, kumusalaba gwe golo kwe salulinga komeleta. Te yakoma kwecho na subizo kuno na kulu na kululi wali bako miewo. Tugendemu mawanga kona kona kubabulile na batachimanye na wabachimanye ti. He's the father na and the creator na. So everybody never gonna bad a station na. Ya the way kubatizanga wenyiwa. Alwe chisele chokuseka ye wali.
Ayamba batali na muyambi tata
Alemu ekitiibwa tukimutise
Awatali nekubo yonali tema na kaolu nyanga
Alemu ekitiibwa tukimutise
Uyamu yewakoba munyumba
Alemu ekitiibwa tukimutise
Na yekati zendaba wazimba wesu
Alemu ekitiibwa tukimutise
Uyamu usambe bipapula
Alemu ekitiibwa tukimutise
Yeah, 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 ye